pray.
Asikuleke.
Lord Jesus.
Nkosi Jesu, uma sesisuka kulokhu kusa, singathi izinhliziyo zethu bezivutha phakathi kwethu ngoba ukhulume kithi sisendleleni. Siyakubonga ngaleli thuba elihle kakhulu ebelikhona elize endleleni yethu. Sikwazi ukubuthana lapha nalaba bantu, abantwana bakho futhi sijabule lo imizuzwane yenhlanganyelo. Futhi siyakuleka baba wasezulwini ukuthi izibusiso zakho zizophumula phezu kwethu lapho sihamba uhambo izindawo ezehlukene futhi sihlangane nabanye. Siyakubonga ngabo bonke bofakazi besimo sale ndawo enhle yamaKristu lapha kulokukuza, nangabo bonke laba osekube yisikhathi eside esendleleni, nangale nsizwa isanda kuwelela ngaphesheya kweJordani nje ukubona ukuthi ngempela kusho ukuthini ukuphila. Sonke singakuthokozela lokho Nkosi, ekwazini ukuthi ngesinye isikhathi sasingakolunye uhlangothi nathi, kodwa asise siyibona ukuphila kudala manje kuphela yiyi kusemuve eGibhithe. Manje sikulela ukuthi uzobuzisa inhlanganyelo yethu sindawonye njengoba sifundezi lakho futhi sikhuluma amazwi ambalwa vele kulelizwi likaNkulunkulu elikhulu sonke esikholelwa kulo. Futhi kubuzise ezinhliziyweni zethu manje ukuba siqhube inkonzo egameni likaJesu Kristu siyakucela. Amen.
Brother Leo, Brother Gene and Pilgrims.
Fowethu Leo, Fowethu Gene nabahambi, ngingithatha ngokuthi lena ngenye izinhlanhla ezinhle kakhulu engibe nazo ukuza lapha ukuba ngizibonele eninakho lapha kulezi zinkundla. Yengibusisekile ngenkathi ngihamba ngiwela umfudlana omncane lapho futhi ngibona leligceke. Futhi ngingesingisikhathi ngenkathi uFowethu Leo yenza amatape futhi ngamtshela ukuthi impela kwakukhona into ethize enkulu kakhulu empilweni ngaye kunokwenza itape. Futhi kusobala ukwenza amatape into efanele siyenze, kodwa isibusisile, kodwa kukhona enye into, sonke sinqunyelwe izinto ezehlukene ukuba sizenze. Nokuza lapha kulokhu kusa futhi ngibuke leli Jerusalema elincane lihle elihlezi phandle lapha elincane engalibiza ngeGosheni. Ngiyakholwa ngenkathi siza neno kulokhu kusa. Kumbulani iGosheni lalingenye yezindawo ababekhonzela kuzo, enye yezindawo zokuqala ithende elagxingeka kuyo. Nokuhlangana nabangane abadala nabasha nokuba nalesi sikhathi sabelwe thina nje, ngibonakala sengathi awufuni nje kuhamba. Nendethize nje efuna ukukubamba, ngingabona ukuthi kungani nabantu nifune ukuhlala lapha. Niyabo kuyinto elibamba xakathi. Angikholwa ukuthi ngake ngaba kunoma yikuphi kukhonza kumnandi kakhulu ngihlanganyelo njengalamaculo nezinto ukuthi ngihlale lapho futhi ngaluma izindebe zami futhi ngayobayoba ngezinyawo zami futhi ngizama ukuzibambe ukuthi azulukeni kakhulu ngenkathi ngiza lawo maculo amadala ecula ngendlela engicabanga ukuthi afanele acule ngayo futhi lelo liculwa kusemoyeni. Manje yilokho isisi uPaul wathi, uma ngicula ngiyocula ngisemoyeni. Manje ngeke ngacabangela umoya ongokutazuluka ngalo lonke iphimbo lethu. Ngicabanga ukuthi umoya kaKristu uluthando nobubele nokuthula okuwokuletha into ethize emphefumulweni yethu esandlayo. Ngicabanga ukuthi lapho yileyo ndlela lawo maculo afanele acule ngayo. Futhi kuba lapha nani abantu abazinikele esisuseni isisusa sikaKristu, kunezinto eziningi kakhulu nje ebengingazisho isikhathi ebesingeke sangivumela. Ngingifikela ngacabanga awu ngizogijimela enhla futhi ngivakashela umfowethu Leo nebandla enhla lapho nengxenye yomzimba kaKristu elindele ukufika kwakhe nengxenye yomlobokazi egongobele lapha. Nokuthi uzohlukanise kanjani nalo lonke izwe futhi weza ngapha ukuba uphile ngalendlela. Bengicabanga ngisho nomfudlana omncane ungapha kwaleli cala leJordani manje usesezweni lapha. Uwelele ngapha uphumo ukuphuma ezweni uyongena endaweni kulapho ungazihlanganisa khona endawonye futhi khonze uNkulunkulu ngempela ngeziphoqelelo zikanembeza wakho. Futhi yilokho esikumelayo njengentando yeningi njengesizwe, simele yona impela lento umuntu ngamunye angayikhonza. Futhi nje kubi kakhulu, asinakho kunye futhi okunje. Niyabo kunjalo. lapho lokho kuvumela yizwe libe sendaweni yabo nabantu bakaNkulunkulu babe sendaweni yabo lapho esingaba khona nalokho futhi ngempela ngiyuma uma ngithe amen ngase ngiphuma ngomnyango bengingathi bekuyongikhokela masonto wonke kushayela nginyikele lapha noma ngibe nabantwana bami baze benyuke ngisho ukuba bahlale phansi kwesimo sendawo kanje ngoba kuhlala njalo kuyisimo sendawo esilethe imiphumela ngabekwa imbewu phandle lapho emhlabathini nginandaba ukuthi leyo mbewu iqhuma kanjani futhi ilale lapho izofanele ibe nesimo sendawo kuyenze iphile nebo lelo langa lizofanele lifike emandleni athize ngaphambili liyilethe esimweni esithize sendawo ikanda lizofanele libe sesimweni esithize sendawo kungenjalo alikuchangiselwa kunendaba ukuthi linokuchamiseleka kanjani lizofanele libe nalezo simo sendawo futhi ngicabanga ukuthi eqenjini elinjengaleli amaKristu selaye azalwa ngokusha isimweni sendawo njengalena nje lolu uhlobo lesimo sendawo engazalelwa phansi kwalo kunendaba ukuthi ngiyapi futhi ngivakashe yizwe libandayo namasimu ezimishini kanjalo njalo ngingama ngisho futhi ngivala amehlo ami futhi ngicabange ngalesi simo sendawo lokho kungikhumbuza ngenkathi ngisengumshumayeli ongumfana nje futhi nje ngiqala ukuphuma sasinamaqembu amancane ayehlangana endlini nendlu saze sukanisa nezinto zezo futhi iloko okwenza inhliziyo yami yabangendlela eyiyo namhlanje ukuthanda neni noKristu lapho isingahlala khona ndawonye ngikhona ukuthi umbhalo wathi kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye kufana namafutha okugcoba ayesesilevini sikaAaron ehlela empethweni yezingubo zakhe futhi nje kuningi kakhulu bekungashiwo mhlawumbe umoya ongcwele uzokuhumusha kini emva kokuba sekihambile ukuthi kuyini ngifisa sengathi bengingahlala yonke intambama futhi nje ngishiye ukudla nayo yonke enye into nje ngihlale lapha futhi nginize nicula niyabo nginize nicula futhi nicoxa futhi nifakaza kusho kukhulu kakhulu indodakazi yami ithweswa iziqu lobu busuku noma inkonzo nje yokwethwesa iziqu zemfundo ephakeme kulobu busuku futhi ngizofanele ngijahe ukubuya futhi bengingakwazi lokho ukuthi bekuzoba yile bekuzoba yinkonzo yokwethwesa iziqu zemfundo ephakeme kuze nje kwaba yizolo ebusuku ngithe ukuba matasatasa futhi angikunaki futhi ngivakasha nomfowethu Leo nomfowethu Thini njengoba behla kade ngisilangazelele isikhathi sokuba lapha ngimangala njengempela ngibizile abantu bethi awu banecekele idli lamakharaveni angale eceleni lelodwa yizwe likwelinye futhi ngakuleli cala yizo zonke izimpilo ezinikelwe nezinto ngicabanga ngingathanda ukubona lokho nje ngiyathanda ukubona ukuthi ngempela kuyini futhi nonke libusisiwe ukuba lapha ngifuna kufunda nje ivesi lelodwa ebhayibhelini futhi ngiyacabanga kufunda nje leli vesi lelodwa ngokoqobo kuzokwenza inkonzo iphelele kodwa ngikhuphukela lapha ngibe nje neziphawulo ezimbalwa engicabange ukuthi bengizo zisho kuzongithatha nje imizuzu embalwa bese kuthi ke ngizothanda ukusho lezi ziphawulo kulokho engizizwela khona manje incwadini yokwabasekorinti besibili isahluko seshumi nambili nevesi leshumi nanye ngithanda ukufunda lokhu kukhuluma upawulu sengize ngaba yisiwula yanina ngiphoqa ngokuba mina kwakufanele ukuba nginconywe yinina ngokuba angisilele ngalutho kubapostoli abaqhamileyo kakhulu noma ngingento yalutho bengingathatha nje uma bengingakubiza lokhu ngendikimba ngicabanga ukuthi umoya ongcwele uphakathi kwethu futhi thina bekungeke kwabanga ubulungiswa kufunda umbhalo nje yena yilokho aphila ngakho futhi yonke amazwi anikezwa ngokuphefumulelwa futhi kusifanele isikhathi awupheli neze unjengeketango ulokhu uqhubeka nje awupheli neze umbhalo futhi ngicabangile ngisafunda lokhu futhi ngicabanga ngale ndawo encane enhla lapha lokhu kufika emqondweni wami uPaul ethi sengize ngaba yisiwula niyabo manje leyo yinto exake ngempela ukuba ishiwe ngumpostoli sengize ngaba yisiwula manje isiwula ngumuntu ngempela ongekho emqondweni wabo osile nokuthi kungani lo mpostoli asho into njengalena ngiba yisiwula bese kuthi ke ngicabanga nganga leli qembu akungabazeki ukuthi bethena abantu ngabolunye uhlangothi usuze waba yisula usube yiloko abokubiza ngokuthi namhlanje umuntu enqaba akungabazeki kodwa kuyiloko abantu abakucabanga ngawo futhi kubulani ukuthi ngabolunye uhlangothi bangabantu bayinqaba nabo niyabona ngakho uzofanele ube yisiwule somunye umuntu ngakho ngingaqoka ukuba yisiwule sikaKristu yabo ingaba yiNkulunkulu wathi abantu bakhe babengabantu abazoziweyo abengqaba abaqokiweyo abakhethiweyo ubupriesti bobukhosi benikela ngemihlatshelo yokomoya kuNkulunkulu lokho ngokuthi izithelo zezindebe zethu zinika udumo egameni lakhe Ngesinye isikhathi esedlule lokhu kuba nomqondo wokwemukela okuhlekisayo kuncane ngithemba ukuthi akuphula umoya kahle phakathi lapha kufika nje emqondweni wami kwakungumfowethu Troy we-Full Gospel Businessman wayexoxa ngalokho ngangicabanga ngalokho ngalo mculi omusha lapha usanda kufika nje enkosini Ngathi esebenza ungumsiki wenyama futhi wayesebenza esitolo sasesilaheni futhi leli kwakuyi-gentleman lapho futhi wayelokhu ixoxa nalo ngenkosi naleli gentleman lalingakwazi ukukhuluma isingisi kahle hle ngakho wathi awu woza emhlanganweni futhi udinga umbhapathizo kamoya ongcwele ngakho idashi lidala limfuna azi ukuthi laliyiluthela niyabo lalikahle lali awu inyuka uke usivakashele kanye futhi ngakho bahlangana nesisi kejane samhlampe bantu abayinqaba nabo njengoba sikubiza kanjalo niyabo futhi ngalobo busuku leli gentleman lemukela umbhapathizo kamoya ongcwele futhi ngosuku olulandelayo lalisika inyama futhi likhuluma ngezilimi futhi licula lalinetshubhile livamile Futhi ngakho emva kwesikhashana ubasi we-factory uyafika wasethi Henry wathi yini indaba ngawe na wathi wo uthume uNkulunkulu wathi ngithole ukusindiswa wasethi ingane wathi kade kubi wathi kufanele ukuthi kade usezansi lapho naleso sigejane samanade washo wathi yebo uthume uNkulunkulu wathi bengingisezansi lapho nesigejane samanade wathi uyazi ukuba ubungenawo amanadi wathi thatha njengemoto yize yedla kumgwaqo bese ukhipha wonke amanadi kuyo wena usinakho kuphela izichele zento engasenamsebenzi lokho kuthi nje akube ngokuqinisileyo futhi khipha amanadi kunoma yini manje uthatha lokho kubamba into ihlangane ndawonye Yize lingena endaweni njengaleyo esiyaluyalwini nebandla lethola ukuthengiswa kakhulu ebuzweni nasebuhlelweni kanjalo njalo kuze kuthathe ngezinye izikhathi nathi kubamba into ehlangane ndawonye kunjalo uma bengenalo asinalo ibandla manje singacabanga ngaleyo ndaba imizuzwana imbalwa nje uPaul wathi sengize ngaba yizewula noma inadi nje okwe manje ufanele ube yinadi lomunye umuntu kuphakathi kokuthi uyinadi lezwe noma inadi likaKristu ngelungisuke eCalifornia ngangehla kumgwaqo futhi kwakukhona indoda yayinesayini ngaphambili kuyo enje yathi ngiyisiwula sikaKristu futhi emhlane wayo yayinesayini eyithi manje wena uyisiwula sikabani yabo ngakho sayibuza ngayo yathi ufanele ube yisiwula somunye umuntu ngakho Paulo lapha wayekethe ukuba yisiwula sikaKristu futhi ungazibonela ukuthi izwe lacabanga kanjani ngaye ngaleso sikhathi futhi kungesilo yizo kuphela kodwa ibandla leyo ndoda yayikade iqeqeshelwe ukuba ngumKristu yayiqeqeshe phansi kukaGamaliyeli esikhulu esinye sezifundiswa ezinkulu kwezinkulu kunazo zonke notisha abakhulu kunabo bonke bangalolo suku futhi ngingathi esebenazo mhlawumbe asithi izicu zakhe zobungcwetu nezicu zakhe zobudokotela futhi wayeselungele ukubizelwa ebupristini futhi mhlawumbe ngelwisuku kunokwenzeka ngentshisekelo lensizwa eyayinayo bese kuthi ke ukushintsha lokho khona manjalo konke ngoba kwenzeka into ethize wahlangana noKristu endleleni eyedwa amasiko kwase kuthi ke ezweni wayeyisiwula futhi ebandleni wayeyisiwula ebandleni lehlelo ngempela wayeyisiwula yilokho akusho lapha wayesephenduke isiwula uyisiwula kulabo bantu kodwa wayethuluza uNkulunkulu alisebenzisa kubamba ibandla lihlangane ngobamba umzimba njengoba wawunjalo ngalolo suku uhlangane wayesephenduke isiwula ngenxa yaleyo ndaba sengathi ngiyambona Noah njengoba mfowethu egcwele ngaye lapha ngenkathi uNkulunkulu wethu mela uthando lwakhe ngamaphiko ejuba iningi lamaculo ami ngiwathanda kakhulu futhi bengihlala njalo ngifuna ukuthola umuntu mumbo ongakwazi ukudlala lelo ngangifuna ukukhuluma ngalo ngesinye isikhathi ngafunda indaba ngamanye amasosha ayixozomelwa nesitha amajalimane empini yokuqala emhlaba ayewaxozomele futhi ayene nejuba lincane lifuywayo ukuba lithathe umlayezo futhi ngenkathi lezo yisimo sejuba kuzobala ngolunye uhlobo olwehlukile lwejuba futhi ngenkathi bebeka umlayezo ejubeni lincane elifuywayo landizele moyeni nezinhlamvu zilidubula ngandlela zonke ngoba babazi ukuthi laliyini lephuka umlayezo walo imilenzana yalo wawulenga isikhubazekile namaphiko alo ayenamaqubu esedutshulwe abhuma kulo lalijikela nganxanye nayo yonke into litabule emoyeni kodwa lawela ngqo enkanjini lapho elalifanele ukuya khona futhi aluthola usizo niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini kusukela lapho kuqhubeka niyabo ngakho sasikulolo hlobo lwesimo ngolwisuku nathi niyazi futhi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu futhi yachotshozwa ngobubi bethu kodwa umlayezo wafika lapha ngokufanayo nje yawufikisa umlayezo kithi Noah ngezinsuku zakhe sengathi ngiyayibona indoda esemqoka umprofethi waqinisekiswa nguNkulunkulu lona uNkulunkulu wakhuluma kuye ngolunye isuku kuyinto ecakeka bonyakeni omkhulu wesayense mhlawumbe babengahle bashuthe enyanga ngomshini wabo irada ukwazi ukubonikalisa izinto ezisithekile futhi babekwazi ukwakha ibhubesi elikhulu elinekhanda lomuntu eliqoshwe ngetshe nesivivane No, no, uNkulunkulu wakhuluma kuye wayesethi Noah ngizokuna amanzi ehle evela ezulwini Ngathini nje indoda esemqoka umprofethi wenkosi ephuma nomlayezo obuthutha nje njengalowo futhi asho lokho na yalingagaze lini kumbulani vele emazulwini ngalezo zinsuku uNkulunkulu wanisela umhlaba ibhayibheli lithi ngenkasa ngemisele kanjalo njalo iziphethu lalingagaze line ithonze kwakungekho manzi phezulu lapho ngakho babengafakazisa ukuthi kwakungekho manzi phezulu lapho bese kuthi-ke indoda iphuma nomlayezo futhi kungesikho lokho kuphela kodwa yazehlukanisa nalo lonke izwe iba yinadi ezweni kunjalo yayiyinadi lo nyaka wayo yayingakwenza kanjani indoda enomlayezo ohlanya kanjalo izama ukukhiphela abantu kwikharaveni encane noma mkhumbi kumbe noma kwakuyini ababeyakha yendla lapho futhi yayiyeqinisweni yayiyindoda eyisiwula Kodwa wenzani na ngokwenze njalo wayeyinade elasindisa ibandla elikholwayo ngalolo suku yebo mnumzane yilokho okwenzekayo wadingeka abasuse ezweni kodwa wayelungisa indawo ayazi ukuthi uKristu wayezofika kuyo futhi abathathe kuphenduka uba yinade wena wakwathini nje uMose ngosuku lwakhe indoda yehle kumgwaqo iyakohlakaniphile omkhulu na Nangabe yizenga lezi zikhathi nokwabo kwezesayense nobungcwethu babo nezinto ngempela ngiqakele kuya kwedlulo kwethu namhlanje nobuciko babo bobungcwethu nobungcwethu babo bezakhiwo kanjalo njalo nezinto ezinkulu abazenza ngale nkathi ngangalolo suku futhi wawungathini nje indoda yize yetha lapho futhi yathi ihlangane nono noNkulunkulu ababengakholelwa ngisho nakuye esihlahleni esivuthayo na futhi yayiza yedla indoda yempi kwasekuqaleni nje futhi ikade iqeqeshwe kuyo yonke imiviyo yezwe lezempi futhi sithola ukuthi yeza yehlela lapho nenduku esandleni sayo kuthatha nokukhulula abantu baphume esizweni esasiyibambe seyibambe sathumba yizwe ngani kufaro yayiyinadi yiloko kuphela yayihlanya wathi mayikwenze iqhubeke iqhubeke yeme izozisha yona ukuthi iyahlanya Oh manje ngempela kufara nezwe lakhe likhulu lesayense yayiyinqaba yayiyinadi kukubo yabo yayiyilo kodwa yenzani na yabakhulula abantu ngoba yayithunywe nguNkulunkulu kwathatha kuthatha into eyinqaba yinto ihlukile kulo lonke yizwe Yabo yize lindlela iyodwa kakhulu kwenkulu izinzuzo ezinkulu ngempumelelo zabo zesayense kanjalo njalo ukuthi uma indoda iholwe nguNkulunkulu ukwenza into eyinqaba kulokho yiba yisiwula iyahlanya kodwa niyabo kuthatha into efana naleyo ukubamba into ibe ndawonye manje sicabanga ngo-Elijah ngezinsuku zakhe ngenkathi u-Ahabi no-Israyeli ngaleso sikhathi babenazo zonke izizwe phansi kwezulu zibesaba phansi kwalokhu ukubusa kuka-Ahabi. No-Ahabi wayeyindoda enkulu, kwakulusuku olukhulu, into ethi yayifane nohlelo esinalo manje, ibandla lonke lase libe yifashini, niyabo? Ngokungubhene kaJezebeli nokuba yizwe ku-Ahabi nokucikisa futhi badilizela phansi ama-altare kaNkulunkulu. Ukhonza uNkulunkulu nje kwenza mehluko muni na, niyabo? Sizokwenyukela esixhokweni futhi ngikhonze noma yimuphi uNkulunkulu ofuna kumkhonza. Lokho ukuthi akube nje ngendlela kuyiyo namhlanje, niyabo? Zonke izifeshini nokugqoka nezimpahla zokugqoka nezinto zezwe. Futhi uma ufuna kuba ngowalokhu ube ngowalokho, ube ngowalokhu ube ngowalokho, kulungile. Ngiyabona inqobo nje, uma uye esentweni yakwenza imehluko kuyawenza umehluko. Engingowakho nokuthi uNkulunkulu muni engimkhonzayo nokuthi ngimkhonza kanjani, kunendlela eyodwa ngami ukuba ngimkhonze. Unakho lokho kulotshwe kokuphelele lapha kulelizwe, futhi ileyo ndlela esifanele simkhonze ngayo, niyabo? Manje uyawenza umehluko. Kodwa ngenkathi u-Elijah ephuma lapho nomlayezo onje njengoba ayenawo wawungathili nje, waba yinadi kufaro noma ngiyaxolisa ku-Ahabi, waba ngowemihla ngemihla ezehlukanisa yena uqobo. Kodwa niyabo, kwakukhona izinkulungwane eziyisikhombisa phakathi kwalabo bantu, niyabo, babengasindiswa, niyabo. Kodwa wezela bona waze waba yinathi ezweni ukuze ababambe, wenze njalo noNowa, waze waba yinathi ezweni ukuba abambe imiphefumulo eyisishiyagalombili naye uqobo, niyabo. Waze waba uhlobo linqaba lolo muntu uAmos ngezinsuku lapho eletha umlezo wakhe futhi waprofethi. Futhi siyajola ukuthi ngenkathi engena Samaria lalikade linikelwe ezweni nabesifazane emigwaqweni, base bephenduka ecishe impela baba ngubufebe bomphakathi nezimfeshini ngokuyiHollywood yesimanje. Ngenkathi lowo nomncane umfo ongaziwa ukhandelene mpandle vuka ngale kwentaba ngokunyubusa, futhi wabuka phansi phezu kweSamaria futhi walibona lise sonweni, futhi ngani sengathi ngiyayibona inhliziyo yakhe icisha ima impela. Ndikuphela ayeyazile wayekade ngumnini sivini ngempela, wayenga ngozi nika lomlayezo nje futhi yamthumela ezansi lapho. Futhi manje wayengena xhaso, wayengena muntu wokumeseka, kodwa wayihola uNkulunkulu ukuba ahambe eletha lomlayezo kubantu nokubabiza baphume ekwahlulelweni. Awu, manje sengathi kuyabona enyakeni omkhulu esenze nenyaka obukhazikhazi, into ethi ayibe njengeyanamhlanje. U-Amose wayesephenduke umuntu enqaba, niyabo? Waze waba yisiwula futhi babengafuni kwenza lutho, kodwa nokho wayenoyisho kanje Nkosi, niyabo? Futhi wakhulula lokho okwakungakhululwa. Johane Mbhaphathizi ngenkathi efika ngezinsuku zakhe, lelozwe elikhulu lezenkolo ephuma phakathi ehlane elinjengaleli, ephuma ematoleni nasezintweni ehlane laseJudiya. Futhi wayengagqokisile kumpristi, wayegqoka izingubo ezimahladla zendoda ayisebenzayo, mhlampe ezisoke ngengubo, hhayi uthisha uthize mkhulu wasekholeji lesenze izinkolo noma ukuthize njalo njalo, kodwa wayengumuntu otshelekile nje owayekwazi ukusebenza ngezandla zakhe kumbe noma yini. Ngenkathi ngenkathi ehla iphuma ehlane lapho futhi ezisonge ngesikhumba sevu, wayenoyisho kanje Nkosi ngokuba wayazi ukuthi isikhathi sikaMesiya sasesingayileyo nkathi. Wayekwazi ukuzikhomba yena uqobo ezweni likaNkulunkulu, wathi ngokuba khumbulani, wazikhomba yena uqobo kuma lakho isahluko sesithathu, niyabo, njengesithunywa ukwandulela ukufika kweNkosi. Wayazi ukuthi ukufika kwase kusondele kakhulu, waze wadikeka aphume. Awu, abantu babecanga ukuthi wayeyindoda yasendle nje isiwula, niyabo? Inadi besika kubiza kanjalo namhlanje. Isizathu ngigetshelelo gama inadi lizokala lingcaca, kodwa nokho lona ligama elihle kulokho engifuna ukulisebenzisela khona, ngoba yilondlela isisho sasemgwaqeni ebesingaba yiyo sizosisebenzisa namhlanje nje. Inadi lijwayelekile besingambiza kanjalo. Awu, nangu uJohane Mbhaphathizi nje uhlala phandle lapho kulelo hlane ishumayela izintshumelo zakhe ezincane phansi phezulu lapho eJordani, ehle enyuka kulezo zingu zomfula ememeza ihora seliseduze, futhi phuma futhi uzehlukanise uMesiya uyeza. Nganise ngajingi yababona abapristina bobonke wayeseze waphenduka nje inathi le mihla ngemihla lokho kuphela niyabo lokho kuphela eyiko umuntu enqaba nje nalabo abamlandela baba ngabantu bayinqaba iziwula kalula nje yazi yini ukuthi inkosi yethu yamenyezelwa ngokuthi iyinto efanayo ngenkathi ifika indoda ehlanyayo na niyabo akazange welele emizini nezinkulu zabo noma ajoyinane nezinhlangano zabo ezinkulu nezinto wayebiza abantu wayebizela ngaphandle futhi wayethathwa ngokuthi ngezenkolo usuku lwakhe yinathi le mihla ngemihla njengoba uPawulu wayenjalo nje ngosuku lwakhe indoda eqeqeshiwe kepha nokho wayenze into enjengale ayenzayo azihlukanise nalo lonke izwe nasemahlelweni futhi azabe kubiza abantu wayengumpostoli ebandleni labezizwe ungumpostoli wethu siyakwazi lokho ebandleni labezizwe kwayinathi lakhipha ibandla labezizwe ebuhedenini bamaroma nokukhonza kobuhedeni kosuku Martin Luther wayeyinathi ebandleni likatolika niyabo naningathini nje umpristu wayekade phose okwakhe konke ukufundisa kwakhe wakulahla kwebandla futhi wala kunikeza lesi sidlo ngoba ibandla lathi singumzimba kaKristu futhi wayazi ukuthi izindela nabo babenze leso sinkwa ikhosha phezulu phakathi lapho wayazi ukuthi lowo kwakungesuyo Kristu lolo kwakulucezu lwesinga niyabo ucecwane ngani lokushukela futhi wayekwazi lelo wayini lalingesile igazi langempela likaKristu lalimele lona kuphela ngakho wasilahla phandle ekukholelweni kwakhe kwakho kuqotho futhi wayengasafuni lutho lunye lokuzihlanganisa nakho niyabo wayeseqedile ngakho manje mhlawumbe ibandla likatolika lathi nikele kanjalo bukani ukuthi iqembu elincane kanjani yanalo phandle lapho uyini na nje unamanga futhi thina ibandla likhulu kuyilokho kuphele kuyinto nje Kodwa nebo wayeyinathi niyabo elalikubambela kuhlanganisa niyabo enguqukweni waveze enguquko kuthiwanike emva kokuba esehlelile futhi wafika endaweni nasemva kokufa kwakhe nomlayezo ayewushumayelile wawusuphelile phela-ke ibandla labantu kakhulu futhi laba nesitashi futhi kwaze kwathi uNkulunkulu wavuse linge inathi ehe elalibizwa ngoJohn Wesley kunjalo awu wayeyinathi ebandleni lasesheshe niyabo kodwa wenzani na wasindise izwe ibandla elalisezweni mangisho wasindisa ibandla elalisezweni ngani na ngokuba yinathi kunjalo wasindisa kwase kwenzekani-ke na futhi manje-ke siyafika emva kwesikhathi sakhe nonyaka omkhulu wamaweseli wedlula sase-ke siba nama-baptist avela kujohn smith base-ke beba no-alexandra campbell sase-ke siba nopati robinson wamanazarine futhi ekugcineni kwakuyilokhu kuchazuka kuhambiswa kwegagazi nje kusuka ekupininizeni kwangempela kwase kuthi-ke unkulunkulu wavusa esinye isixeke samanathi ipentecost futhi baba yinathi kubantu bayahlanya ezweni kodwa benzani na benza umsebenzi omkhulu impela bawenza unyaka wamaphentekostali manje-ke khona ukuthi sekuyisikhathi selinye inathi ukuba livuke futhi anicabangi kanjalo na ngicabanga ukuthi sekuthi nje akube iphentekoste lenze into efanayo lonke izwe elaya kuyo kodwa sekuyisikhathi selinye inathi niyabo ngakho uma siza njenganga kuleli cala lokhu niyabona ukuthi ngitola ukuthini na nabantu bacabanga ukuthi singaba yinqaba kakhulu nabangejwayelekile indlela esizehlukanisa ngayo indlela eninayo lapha futhi ase sehlukene simunye niyabo indlela esiyiyo sizehlukanise nezwe futhi liyo uholeleke ukuba inyukele lapha futhi lapho naninabantwana abancane uzodingeka aqeqeshwe niyabo Indaba yesifazane izintombi lapha yezingafuni kuhamba ngendlela yezwe. Ninabesilisa lapha osegugile nosithatha umhlala phansi bafuna indawo kuya lapho bengazinza khona futhi bazizwe besekhaya. Nihlala phakathi kohlobo lwenu uqobo lwabantu. Awu futhi niyabonge cabanga ukuthi uNkulunkulu angavusa into ethize ukunakekela lokho angicabangi kanjalo na ngiyakukhole lokho ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi uyakwenza lokho. Manje siyathola sinesikhathi manje eqaphelani nathi njalo laliyilokho okwabadonsela ndawonye njengabo bonke abasemelika namhlanje sithole okuningi kakhulu ukuba yizwe nezinto emabandleni ethu namahlelo ethu nezinto Akuvuke into ethize ezwini, niyabo, bacezukela esivumweni khona futhi kungabi yizwi. Futhi ake kuvuke into ethize nezwi, niyazi wena ukuthi awabantu becabanga ukuthi uzehlukanisile. Ngakhuluma kumelusi wenu lapha nowethu umfoti Leo nomunye wathi awu awuzi ingane bese ungena kuloko bese ungena kuloko na wathi qhabo qhabo niyabo wa wa wathengiselwa into yene yodwa yizwi niyabo ezwini niyabo awu manje bukani uma kukhona inati elithunyiwe kuzofanele kube khona ipawoti elifakelwa kulo kunjalo na manje kuyikuthumela manati anikukhona lokho na niyabo ngizokuchaza lokho esikhashaneni esincinyana kodwa ukukwenza iphuzu kuzofanele kube khona ipawoti nalelo pawoti lizofanele likhulufelwe ukufakela inati. Ngijabula kakhulu ukukulufelwa nezi. Ngijabula kakhulu ukuthi kukhona ibhodi elikulufelwa ngendlela efanayo. Futhi lizokwenzani na? Lingeli lokudonsa umlobokazi aphume ezweni. Lilibeke eceleni lenzele into ethize ehlukile. Yebo bangani, singahle sibe yinate ezintweni zezwe, abantu bezwe, kodwa kuphela siyakhipha lokho okukulufelelwe lokhu. No wawo wakulufelwa usukwini lwakhe nabo bonke abaprofeti nasekusukeni phansi komnyaka namadoda alukileyo yakulufelwa ngoba walithumela. Bekungasizani ukuba nebhodi noma inade uma ubungenalo ibhodi lalo ukuqhubeka na? Futhi liyini ibhodi nenade ndawonye na? Niyabo ngikudonsela into ethize ndawonye niyabo futhi kungukudonsa amandla kaKristu asidonsa isikhiphe ezintweni zezwe niyabo? Futhi ngakho-ke sihlanganyela nenkonzo enkulu kaPawulu ethi sengize ngaba yisiwula. Ngakho uma abantu becabanga ukuthi uyinqaba uyabo uyabona ukuthi umi kuphi na uyabo usuze waba yisiwula kubo ukuze udonse ngamandla kaNkulunkulu kukuthi yinto ethize phakathi kwakho yinto ethize enhliziyweni yakho iyakukulufela. Ngingahle ngisho lokhu kulokhu kusa ubani Methodist, Baptist, Pentecostal Assemblies lokho noma okunye na kungaba khona zonke izinhlobo zezandla eziphakamayo lapha namashumi amane abantu abangamashumi amahlanu niyabo kungaba khona abaningi kangako wonke umuntu ehlukile kodwa yini nenze nihlale lapha na ngani nilapha na niyabo ingoba nakulufela entweni ethize niyabo futhi ngenkathi kuqala ukuza kuba ngokunomqondo kuwe. Uma uzama kubeka isikulufelo esithize phezu kwebhawothi ngohlobo oluthize olungeke lwafakeka akunamqondo kuwe niyabo akuyi kuqhubeka niyabo kodwa uma kufika into ethize nela kahle nje ikudensela eChicago, eNew Orleans nanoma yikuphi lapho vela khona uze lapha niyabo futhi manje niyabo uba ngumuntu enqaba impela impela ezweni kodwa ungakuvumeli lokho kukukhathaze niyabo ungakuvumeli lokho kukukhathaze. Manje wena uthi ngazi kanjani ukuthi ngikulufelwe kahle na bekisisa yizwi niyabo manje uyazi ukuthi ngabe ukulufelwe kahle noma ngabe singamanati kaKristu kumbe noma ngabe singamanati kulo yizwe. Manje yizwe futhi lemukele inati labo labo impela. Bengilento ethize encane ebhale phansi lapha ebengiyifuna bengikafuni ukukhohlwa futhi sihlezi lapha sibanga amabhawoti amanati ezweni kunjalo impela ukuze sibambe umbuso kaNkulunkulu ndawonye emhlabeni niyabo umbuso kaNkulunkulu ndawonye. Kulungile khumbulani yizwe bona yizwe elingaphandle banamanadi abo futhi uSathane ubanika inadi ngezinsuku zalento enkulu niyabo konke kuya kusebenza isizathu esimelayo nesiphikisayo niyabo. Manje ngezinsuku zika yizwe lali nenadi nalowo kwakungufaro ngezinsuku zika Mose. Ukukhona niyabo kwakufanele kube khona udevele unamanadi yakhe naye. Awu kwakukhona ufaro niyabo manje u-Israyeli noMose emiphansi lapho kwakungukudonsa labo bantu baphume wayeyinadi kufaro kodwa futhi ufaro wayeyinadi kubo futhi niyabo futhi ngakho kuzofanele kube ngaleyo ndlela ngakho uyinadi lomunye umuntu. Ngijabula kakhulu ukuzongelezelwa ezwini enijabuli yini ngezinyo lokukulufela kwalokho na omunye umuntu uzokufundisa lokho. Ahabi wayeyinadi impela ku-Elijah nezinkulungwane eziyisikhombisa lonke iqembu lakhe phandle lapho uJezebele kukho konke kwabo kuhle amalivilivi afekethisiwe nezinto phandle lapho lelo kwakuyinadi kulezo zinkulungwane eziyisikhombisa bazange bakhothame ngedolo labo kubhale futhi kanjalo no-Elijah wayeyinadi kubo niyabo yinto efanayo. Siyathola ke izinsuku zikaHerod uJohane wayeyinathi niyabo noHerod wayeyinathi naye izwe lalinelilodo. Kulungile ke izinsuku zikaJesu wayeyisiwula ezweni niyabo kuPilato. Kodwa uPilato wayeyinathi naye ukumala kunjalo niyabo wayengakulufela. Wayenethuba kodwa ngenkathi yenethuba lakhe ukukwemukela wayefuna olunye uhlobo lokuhlekisa, olunye uhlobo lweqhinga lokuphamba, uhlobo oluthize lukanogwaja ongumlingo ukuphuma esigqokweni niyazi noma ukuthize. Wathi ho, ngithanda ukukubona wenza amacebo athize okuphamba niyazi noma into ethize njalo. Wayeyinade iqobo lwakhe niyabo wayenethuba lokukwemukela kodwa akazange. Basaduzi futhi nabafarisi kwakuyinto efanayo ngalolo suku ngokungamemukeli uPawulu lo owathi uba yisiwula ezweni. Niyabo, kodwa ibandla linamanadi alo nalo niyabo neze linamanadi alo uKristu nawakhe niyabo manje nina ningakabani na? Indlela kuphela elingazi wena uthi ngazi kanjani ukuthi lokhu kuqinisile mfowethu Branham na? Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu, uJesu Kristu kuyena izolo namuhla naphakade. Ngakho ke yizi lisalokhu linguye. Ngakho uma sikulufelwe nalokho niyabo sazi thina nakuba siyinade ezweni uma sikulufela ezweni likaKristu noKristu yokukhombisa uma ekudonza kube ndawonye niyabo idonze ibandla lakhe libe ndawonye mabavuke futhi benze abafuna ukukwenza. Manje uJesu kuMathewu amashumi amabili nane washo ukuthi namacebo amabili ayosendelana kakhulu ngezinsuku zokugcina ukudukisa nabakhethiweyo uma kungenzeka. Abantu basa lokhu abantu ngesinye isikhathi ePentecoste kunini livela ngaphandle kwiPentecoste niyabo uma behlela futhi bawelela lapho kulawo maqembu kanjalo bese nidede kukho niyabo iBhayibheli lasho ukuthi kwakuyodukisa nabakhethiweyo uma kwakungenzeka niyabo nabakhethiweyo lowo yilabo okhethele ukwenza lokhu labo niyabo iPawulu ningezi nithi oh kwabo labo nanto inadi niyabo uzofanele abe yilo usefike lapho uma amazinyo okukulufela isikwa ebhawutini lizofanele lisikwe enadini ngendlela efanayo niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na lizofanele lenele niyabo nabakhethiweyo ngakho ke niyabo angeke liqiniswe nanoma yini enye into lifanele lize kuKristu niyabo niyiyona nto kuphela ezokwenela niyabo futhi yilapho isibi khona namhlanje akabonge uNkulunkulu futhi kulungile. Manje siyathola futhi ukuthi yizwe linenadi labo futhi liyazi kuningi kakhulu obekungashiwo asinaso isikhathi ukukusho kuzobala kodwa lokhu lomcabango owodwa kini. Ngiyeqaphela lesi sigejane sihle sincane samanenekazi yaculela laphaya imizuzwini embalo edlule mfana ngivisa sengathi ngabe benginalo lelo culo ningifakele lele tephini nizokwenza lamaculo na? Uma nonke nicula lapha nenze iculo ngesinye isikhathi ngizonikhokhela ngethebu niyabo ngingathanda ukuba nalo niyabo lelo belilihle lokho kukhonza kumnandi ngempela kunjalo. Manje niyazi kwakukhona abase basha besifazane banamhlanje bona Chris okubizwa kanjalo ngamaKristu besifazane abasontayo babefuna into ethize ezokwenelisa ngabazi ukuthi babengayitholi besonde nje kodwa bafuna ukucila ubufakazi babo ngokufanayo nje niyabo babefuna kubamba ubufakazi babo ngeMethodist Baptist ngekumKristu niyabo babefuna ukuhundula izingubo zabo zisuke kubo babefuna ukugqoka izikhindi namabhigini kumbe noma ngabe nikubiza ngani futhi konke ababengakubona babefuna ukwenza lezi zinto babefuna ukugunda izinwele njengabesilisa futhi beze lezi zinto futhi ngakho babefuna ukwenza lokho niyabo futhi nokho senake nacabanga ukuthi kungani benza na uJesu wathi leyo mimoya yomibili yosendelana kakhulu yodukisa abakhethiweyo lokho kuzofezeka niyabo ngakho babefuna bathelanga umuntu ufanele akhonze ufanele ukhonze into ethize wena kukuwe nje ukukhonza ngakho umuntu ufanele akhonze into ethize ngakho babengenakho ukukhonza ebandleni labo ngakho uNkulunkulu wabavusela inadi uElvis Presley uPat Boone bazaloku bebambe ubufakazi babo uElvis Presley iPentecostal uPat Boone iChurch of Christ niyabo inadi ngokoqobo ukugcwalisa amazwi kaJesu lapha uyosondelana kakhulu kuyodukisa nabakhethiweyo uma kungenzeka. Basela kubekugcinile becela mahubo ngesonto nokwenza umdanso ukuzibinge ngomzumluko niyabo ngithina lelo yinathi niyabo khona kuyilo ngempela manje kodwa niyabo phakathi lapho wayenabanye besifazane abagadli futhi ababefuna ukuziphathisa kwabaninikazi babe nobuqotho kubo babefuna ukuba yilokho Kristu abafuna babe yikho ngakho uthumele umuntu enomlayezo ukuthi kulelo bandla abangabakulo lingubula uba yinathi kodwa niyabo kuyikho lenela kahle nje uma ukhuluma ngezinwele zinde futhi ubukeka njengenenekazi futhi ugqoka njengenenekazi futhi uziphathise kwenenekazi. Isikudleni sokuma lapha njengalama ntombazane kwekukuza bengibhekisisa intombazane ncane lapho amehlo ayo abebukeka njengawasezulwini esangilazi lapho ibuka phezulu kanjalo icula into ethize enhliziyweni yayo. Ngiwabhekisisa lapho lawo manenekazi ecula ngacabanga oh Nkulunkulu awu ukuba ke incwethi yase-Hollywood ibingafaka lokho enhliziyweni yawo na abezoba yinto efanayo niyabo. Kodwa kuyini na kungani ahamba ngaleyo ndlela na ubungeke udonse yodwa yalawo mantombazane e-Hollywood ukuba ubungayinika amadola izinkulungwane eziyishumi kosuku ibingeke ihambe ngani na ikulufele ngokwehlukile kunjalo phela ikulufelwe ngokwehlukile kunjalo ubungeke udonse uliye ujini nabo bangene enhlanganweni ethize ngani na ubungeke udonse nina bafo ningene kweyodwa ngani na nikulufele ngokwehlukile nebo. Ngakho uma nikulufelwe kuzofanele kube nenathi ndawo niyabo ukubamba lokho kuhlangane akunjalo na niyabo khona-ke kuphelele. Ngiyabonga uNkulunkulu ngedashe lincane lasho ngamanathi uma wakhipha kuba isixheke sente kinamsebenzi ngani na isixheke sobuhlelo isixheke sokuba yikho ngegama nje kungekho Kristu kuso nhlobo kungekho uzi kuso nhlobo isixheke sezivumo khona nje kanjalo njalo futhi nani na khipha inathi ngesixheke sento engasenamsebenzi kunjalo akulutho ezweni kodwa izinkuni zokubasa into elindele amalangabi nezijeziso zikankulunkulu ukwehlulela nokushisa nya ngolunye isuku. Ngakho nginokubonga kulokhu kusa ukwenela kahle phakathi phezulu lapha niyabo lapho ungahle khona ube ngumuntu enqaba nganeno kumfula ngisho nabanye babantu benu bangahle bacabanga ukuthi ninqaba ngiyazi bayakucabanga ngike ngaba nezincwadi yamaleja ezivela kubo niyabo abathi nani yinqaba nenehlukile kwenze njani ezweni kini na ngikhethe nje le nto encane kuyisho kini kulokhu kusa niyabo impela niyinathi kunjalo kodwa ngiyajabula ukuba yilo kodwa uma ngingaboshiwe ngqina lelizwi khona-ke ngiyinto engasenamsebenzi niyabo ngizoba yinathi likakristu nje yebo ngithola izincwadi amaleja ezivela kwabaningi babantu benu abanye babo bafika bedlule bese bethi uyazi ukuthi kwenzekeni na yini lo mfo yinqaba ye usibanibani wenyukela lapho futhi wenze ukuthi nokuthi ngathi ume kancane nje kuye ngokuthi uzongolozelwe kukuphi niyabo. Ngakho kwangathi Nkosi uJesu Kristu umelusi wezimvu womhlambi angazigcina njalo izinhliziyo zenu zizongolozelwe kuye ukuthi uma umelusi omkhulu wezimvu esebonakala siyobonakala naye singakhuleka na. Baba wasezulwini ngibone ukuthi isikhathi sesihambile ngivele ngashishisa nje esithandeka kanje pho isigejana zamakristiyani nomoya omnandi nendikimba enobuhlaza kanje pho kodwa ekamelweni ngolusuku ngicabanga ngengikubone ezincwadini amaletha nalokho engezwa abantu bekusho ngenkathi izinceko zakhe ezincane lapha zingicele ukuba ngize ngenyuke futhi ngizivakashele futhi ngihlanganyele nomhlambi omncane endikimba enobuhlaza yokuba yinathi ngicabange ukuthi ngizosebenzisa leyo ukuze ngidlulisele umcabango kubo bebezoqonda ukuthi ngicabangani futhi sesize saba yisiwula njengophawulu ezweni. Kodwa nokho Nkosi sifuna ukuboshelwa kakhulu ngqi kuwe nezwi lakho ukuthi uma sekufika uhlwitho siyofuna ukuba nalo Nkosi ngakho sisize ukuba njalo sibe nezinhliziyo zethu ziphicwe futhi zaboshelwa ndawonye ithandelo lukaKristu. Busisa mfowethu Leo, mfowethu Jane nomfowethu Dalton nabo bonke laba besilisa bakahle nalaba besifazana abathandekayo phakathi lapha ngizwa izimfakazo zabo bejabule benamile ngingena ekameleni phezulu lapho yedwa khubazekile nokubona ukumamatheka kuningi ngumagaliso wethu mfowethu Leo ethe ilithe ukubalela kancane ukwenyukela lapha ukumangalisa ukubona ngisho lapho indoda kungekho ngisho nokuncenyana kuhlobana naye owesifazane kungekho lutho kodwa wakhathalela ukuthi bathathe ikaravani futhi bayenze ukuze akwazi ukujabula uyabona Nkosi izinyo lokukulufelwa lisebenza kahle nje ngingena kulelo khaya futhi ngibone omunye umuntu ngempela obengaba nokukhonona nokuba nokuqiphisana nokutshasukayo ngenxa yokuthi abekho phandle futhi bakwazi ukugijima futhi badanze futhi bagigitheke njengabe sifazana abaningi kodwa ujabule ukuba lapha nohlobo lwakhe nokuba lapha nezwi likaNkulunkulu lapho lingashinyeyelwa khona futhi kungekho zivumo kholo ezijobelele kulo nje ngokuqiniso izwi likaNkulunkulu elingaxutshwe nalutho ukugonza ngomoya kungena endaweni encane nje kalena yikaravani encane lapho isibuthana khona ndawonye yibandla lapho kubuthene ababili noma abathathu ngikhona phakathi kwabo siyazi lapha Nkosi futhi siyakukhonza futhi siyakudumisa ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzodedisa ukugula kubo dedisa isitha phesheya komfula kwangathi lelo phumo olukhulu lungahle lube sesimweni sedlanzana kodwa Nkosi ngelinye isuku lizokhula futhi ngiyakhuleka Nkosi ukuthi lelo phumo oluncane lapha ukuthi uzoba nabo njengoba wenza kuMose nabo lapho bewela iJordan futhi uJoshua lapho eyongena ezweni lethenjisiwe futhi ngikholekela ukuthi uzoba siza Nkosi futhi ugcine izinhliziyo zabo zingezoqobo ziqinisile kuwe futhi babusise lapho befundisa izwi futhi kwangathi bangaphila ezinde izimpilo ezijabule futhi ngolunye usuku uma sisengapha Nkosi siphile emhlabeni ufika kwangathi kungavela inhlokomo ngapha kwegatsha phandle lapho nibandla lenyuke siphe khona Nkosi ngoba omunye wayeyisiwule ngokonele zweni ukuba abe yinade ukulibamba lihlangane Nkosi uze ufike manje-ke njengoJohane wasendule kusukela ezinsukwini ezedlule njengoba amanenekazi amancane nawe ecilile sehlukene nokuthi wadingeka kanjani ukuba abe yedwa kodwa ngenkathi yenze ibandla elincane ayelidonsele ndawonye ngenkathi yebone uJesu wathi manje umsebenzi wami usuphelile uyakhula ngiyancipha Baba ngikhulekela ukuthi uzosigcina sijabule futhi sinempilo kwangathi singahlangana kaningi futhi phezu komhlaba futhi sikuthanda futhi sikukhonza kwangathi izibusiso zobuNkulunkulu bakho zingaphumula phezu kwale nkonzo phezu kwezinkonzo eziyolandela futhi kwangathi zonke singaphila kanje kulokhu kuphila ekuphileni okuzayo siyoba nokuphila kuphakade eminyakeni omkhulu ozayo ngale kulokhu kubuso kwesikhathi esikhulu seminyaka eyinkulungwane lapho esiyombona khona futhi sibuke ubuso bakhe futhi simbone egameni likaJesu ngiyakhuleka amen Ngikukhulana libusise bantu bami ngiyaxolisa kakhulu ukuthi mina futhi ngithatha indikimba eyinto ethi ayibe njalo ngiyabo into enobuhlaza ngempela kodwa niyakuthola bengikukondile ngiyabo ngakho uma noma ubani bethi niyinqaba niyazi ukuthi kungani niyinqaba anazi na uNkulunkulu akubusise mfowethu Leo